ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBene Diamond to a Christian Networks. Sekwaqaphela ukuthi uma impilo iqhubeka kamnandi uba nabantu abaningi abakuzungezile, kodwa ngomzuzwana nje manzike zavese zajika izinto, abantu bavese banyamalale bahwamuke njengenkungu usale umtshingibethwa ubani. Ngicabanga kumele ukuba kusethuse lokho, ngoba kuyimvele eluntwini ukuthi uma insimbi ishisa sengathi ungayidedela. Bambalwa abantu abakulungela ukubheka nezimo einzima bahambisane nawe ukuzo kanye. Ngakho umbuzo uthi luhlobo luni lomuntu oyilona? Uyilo muntu omayo nomuntu eyikhathini zobunzima, kumbe uyaqhala emehlweni njengenkungu? Ngesikhathi uJesu enzima ngaliso ezayithatha amehlo abantu, iy'nkulungwane zayitheleka kuye. Kwakuvalwa idolobha limense ukuze bonke abantu baye enkundleni la uJesu akhona kuye bezomuzwa balalele ukukhuluma kwakhe. Okwagcina eqoka abayishumi nambili kulabo bantu, wabenza isigungu sakhe esikhulu. Kulabo abayishumi nambili bathatha kuphela abaya naye ensimini yaseGetsemane beyokhuleka naye ebusuku ngalobusuku akhashelwa ngabo. Owathi emva kwalokho lwafika usuku olumnyama, ngokaJohane 19:25-26. Kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina uMariya umkaKleopas noMariya Magdalena. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, "Mame, bheka indodana yakho." La kunesiphambano khona kwakukhona besifazane abane, omunye wabo kunina kaJesu nomfundi oyedwa kuphela. Umbuzo uthi babe kuphi bonke laba abanye lezi inkulungwane, kumbe ongenani laba bayishumi nambili? Iqiniso limile ukuthi ngesikhathi usondela kakhulu esiphambanweni, abangani baya ngokuya beshoda benyomuka kuwe. Ngakho unesihlobo sami ume kuphi?
Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.